my baby. Jam me verse, baby.
One blessing.
Lundi mo we lumbonya bonya baby toyomba. Baby toyomba. Nzoku kufuna na tambula mawanga. Ebu soka nebu ganda. Na ninda linda kwa baby pakarwe na kosanga. Eno lavu ya feneji wanga. Katina kufuna ngere kano ne kukuma. Eja basaja wa kuswama. Jagwala mkuteke kwa taiti maka. Gawuni rangu sala kwa taiti haka. Jagwala mbele wa everyday. Every night na zero distance. Jagwala mkuteke kwa taiti maka. Gawuni rangu sala kwa taiti haka. Jagala mbele wo everyday, every night na zero distance. Ndowo zecho kukuwa kuzibore mokulaba. Avansinga vaibu sente wa muna mafiga. Imuja wa kuchira, mbulungi kwa chikuba. Kengude mundongo na boka basi kumuchira. Ujita munange kumachane mutuntu. Na kuwala banja nkaka sasi chabanja. Kumuzo mutima, kuyampu nyabaniga. Weka bani kundongo chijaketi na waboda. Jagala mkuteke kwa taiti maki. Kabuli rungu sala kwa taiti haki. Jagala mbele wo everyday. Every night na zero distance. Jagala mkuteke kwa taiti maki. Kabuli rungu sala kwa taiti haki. Jagala mbele wo everyday. Every night na zero distance. Jagala mkuteke kwa taiti makin. Gabuni rungu sala kwa taiti hakin. Jagala mbele wo everyday. Every night na zero distance. Jagala mkuteke kwa taiti makin. Gabuni rungu sala kwa taiti hakin. Jagala mbele wo everyday. Every night na zero distance.